activate our digital devices and initiate our programs.
Sezi pana respect kwa manugu. Sezi try kuku impress wesi ya mungu.
Tell on the back or
Natetemesha jiji bila loni ya faulu.
Q-Point Family.
Asa siju nikagonge nyanyi au nikagonge.
First things first, I'm the realest, realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it.
Techno.
Survivor kwenye chango komando. Kijijua panyo katafute pango.
Na nisikiza juna pena style yangu. Niko unique, sinafanya majabu.
Danso, Kenya Zambia kolabo. Nimevuka boda, nimevuka boda, boda.
Keep a distance with Zani na okuo kuo. Keep a distance with Zani.
Techno.
Kuru bushu. Kuru bushu kwa raka shakuru kukunku.
Imeweza, imeweza na. Kakienda, basi enda na.
Denge, denge, denge. Tuko na madenge, denge.
Techno. Techno.
Yo, ni Zidro. Kama sauce, mean the sauce, mean the boss, mean the wild boss. Jeki, jeshi ni mbae na wota kuma bodoski. Mbogi ni mbae, mbogi bado kimonyoski. Jeshi ni mbae na wota kuma bodoski. Tamasha leo nile mjeyo na gaoski. Mbogi ni mbae, mbogi bado kimonyoski. Jeshi ni mbae, wota kuma bodoski. Mbogi ni mbae, jeshi ni mbae. Jeshi ni mbae na wota kuma bodoski. Mbogi ni mbae, mbogi bado kimonyoski. Tamasha leo nile mjeyo na gaoski. Mlingi kam joni unatokyokyo na kimo magote chok. Sisi joma gode chok. Simi kojwa magode na batata sija dozi. Kojwa magode chok. Sisi joma gode chok. Simi kojwa magode magode na bado chok. Sisi kojwa magode chok. Sisi joma gode chok. Simi kojwa magode na batata sija dozi. Kojwa magode chok. Sisi joma gode chok. Simi kojwa magode magode na bado chok. Fofo ni kamuvi ya DJ Afro. Ni kwenye ima introductions. Jala na kapdana nimeshinda nikiwa macho. Magode mashada nimeshinda nikizi macho. Kwa niko nini kikula kile nko nacho. Cheki vile nimenyanya kadi sensi kwa kwa macho. Niko jabandani ya umo ina. Jabandani ya umo ina. Mukataka tumamora tina. Chinja kade mako na itina. Mina ita ina nsikiza. Kijiba bado ndaifinya. Jagi kwanza tuko Friday so kesho misiko job. Nenda nkunia kila mali hakuna mali siko joy. Kada safi kipata na form nilio mindo natoa. Karika java joka joka nasima sa hiyo. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Simiko joma gode na batata sija do. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Simiko joma gode magode na bato chok. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Simiko joma gode na batata sija do. Siko joma gode chok.
When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the street. When I was young, me and my mama had beef. When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. So back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place.
I wanna be there for you, girl. I wanna be the one you call up. I wanna take you out on weekend. I wanna spend the money on you. Say guala, guala, guala. Money girl guala. I wanna spend the money on you. Girl guala, guala, guala. Money girl guala. I wanna spend the money on you, girl.
Ita toto akuje nikado eh. Nina rungu nangeus nikadonye. Kuna giza na kuna tumago eh. Beba risk nikuingize ndani so eh. Nima bush bush na kuingiza fore. Niku dush dush na kuingiza chore. Kokoriko na jogo ispo wika. Nikijiko na ngesa kila lisha.
I wanna be there for you, girl. I wanna be the one you call up. I wanna take you out on weekend. I wanna spend the money on you. Say guala, guala, guala. Money girl guala. I wanna spend the money on you. Girl guala, guala, guala. Money girl guala.
Techno.
Millions of work at the killer ring. You ain't getting how I come haliza.
Tukapanga nayo mipango mingi lakini chache zikatimizwa. Sasa sherehe kwa church, wengine kwa bar. Count your blessings kile inafaa. Ya Mola ni mengi, shetani hawezi pangua.
Salamu kwako mama, Nairobi kuko sawa. Nilipatana na vijana, tukaimba extravaganza. Kristo lakajulikana, asante Maulana. Lakini ningeweza mama, nifungue macho nikuone.
Nikiwa mbali
life for your love, life for your love, life for your love. Baby girl, I hear you a player. Baby girl, I hear you a player. Nice to meet you, I wanna be a coach. Baby girl, I hear you a player. Nice to meet you, I wanna be a coach. Anywhere you wanna go, we go there. Standing by you, we go live la vida loca. Oh, be more, turn around and show me your body. My baby, wind that, wind that, wind that for your daddy. Oh, baby, the way you move your body so nasty. I love the way you calm down too fast. Baby, I would die.
Die for your love, oh, oh, oh. Baby, I go die for your love. Die for your love, oh.
No. Your loving is a blessing, 100 asilimia. Wanyache hanging, good boy, mina ninginia. Lord Benjamin, Papa John, sita ingizia. Speaking from the heart, mkono yangu kwenye Biblia. Hey, and baby girl, you got a body to die for. Swaga yako kali, hatari, kisaiko. Ndalipata mahari, can't get it by four. Na we mtamu kachari, walai jo. The way she wanna body slow. Isa kusema no kushori bonge la toto. Hata kwa giza una glow. Getting on my pro when he diva kidosho. I saw many girls that cheesy on my pansy. Rizzo no kikona na mini on my envy. But baby, won't you take it easy? Minis my mission DZ. Mazuna te say GG.
Oh baby, the way you move your body so nasty.
I love the way you calm down too fast. Baby,
accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali.
Techno.
Zao zao zigi zao zao, kam kam nikipe, tiki nyao nyao, wow wow, kusema kweli ni membao mbao. Pauka, kuna vie hao hao. Aye! Bom bom show kila kila. Nyuma ringo mingi ndiyo sina sina. Na nikijicheki niko miraculous. Na ya macho nazapewa binoculars. When he old school car inheritance. Unachocho bado na mashenani hands. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni ass.
Oh, kutukutukutu.
Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunasaka picha ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka picha ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje. Shomrazi pigwa ruai. Niko kwa warosho na yunyuria na manguai. Sindo mbogi genje, siku sicheki walai. Ikifika gizni warazi tunachai. Yo, sitambui bloody fucking. Niko hustling, nifike njati ya cuffling. Niko jabling, nashikisha tuna wabling. Made viko big, jusinanga time ya idling. Yo, look safi ni manganya na setoka. Ma weekendi mashashola na mogoka. Mtati mbogi genje kimochoka. Ati sisi ndo kunyamba ka itoka. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunasaka picha ya Kenya tako walenje. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka fura ya Kenya tako walenje.
Nikangale au shashamane akakanguna nikamale au maremare. Nikamale au maremare akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Mami we ni mali siyo maremare. Ndani ya dera kama msomale. Niko na wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi ni shamare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyeke man
shafashi na mbosho.
Nyeke man
Nyedete kigosho.
Nyeke man
Karedio gashoro.
Nyeke man Nyeke man
akakanguna nikamale au maremare. Nikamale au maremare akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane akakanguna nikamale au maremare. Nikamale au maremare akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Get no
Mingyo waiter unataka kitu gani? Weka order na leta tu mezani. Utakula hapa ama utakula nyumbani. Utadishi solo ama utaita jirani. Weka order mina leta. Leta Weka order mina leta. Leta Niko na flata miwe sema niko nda. Na nabonga kila mina metoka da. Mini anti-social na sema ya nistaki salam. Na kamoko na beef na kuja na roiko madam. Washa kinduku lutu chome tumediki plani. Mini kukuwe ni joko wa mashinani. Mina chuchuma ni kama nataga mayai. Washa mshuma giza imezidi ukundari. Mini usupu siogopi dudu. Sezi pia na respect kwa manuku. Sezi try kuku impress wesio mungu. Sezi try kuku andreska wesio wangu. Nime come ku address ndugu zangu. Na nisikiza juu napenda style yangu. Niko unique sinafanya maajabu. Neje mafans sinapenda ngoma zangu. Neje mafans sinapenda ngoma zangu. Neje mafans sinapenda ngoma zangu. Mingyo waiter unataka kitu gani? Weka order na leta tu mezani. Utakula hapa ama utakula nyumbani. Utadishi solo ama utaita jirani. Weka order mina leta. Leta Weka order mina leta. Leta Sarwa manyaru wamekuja kama Hitler. Meleta wote kifenye na watisha. Mekam na kindom kiko kwenye t-shirt. Na nabonga ni kama mini kona speaker. Mini drinker. Na wakunywa since day one kitanka. Ta wafanya tu venye minataka. Junajua nyinyi wote ni masoka. Ta wadish tu kama takataka. Mkini hata, mtanifuata. Mnipanza kama miguza bata. Mnitoboe manze mniwache na pancha. Na mnajua huku hakuna kiraka. Kuna kishada, nimekiwasha. Kimenishika mpaka shadwe na nihepa. Kimbitwa kinafanya mina cheka cheka. Mingyo waiter unataka kitu gani? Weka order na leta tumezani. Utakula hapa ama utakula nyumbani. Utadishi solo ama utaita jirani. Weka order mina leta. Leta Weka order mina leta. Leta
Overdose, hapo nyuma ume overload. Umetosha gari ligi yako ni ya 4x4.
The DJ on flick.
Nikulambe kama puru, nicheze kama guru. Nitoke mbele yako kinicheki kwenye mbulu. Na tetemesha jiji bila loni ya faulu.
Ras nipata kobole ninunue mabuyu.
Siku izi muna nita Alejandro. Jama anapenda duda na scandal. Light skin, BBW waku handle. Tuko lit kama candle. Itabidi wameanza kuwa humble. Siku izi manje standard zili double. Haga tunadil nazo zina bubble.
Alombidi, uko pande gani? Uko keja ndani ama uko ukambani?
Ni show plani gani ndo ni chuje manzi flani? Tukutane sahi ama to meet magizani?
Magizani itaweza, kuna pressure. Piga moja basi, leo ni kutesa.
Isha piga, isha weza, ni meichesa. Weni peratiba vio takula hii pesa.
Nasikia kuna waresu wapowa sana westi. Wale wako suramao, ya wawezi.
We wacha bana kwanza vlo ni nyonji liwateki. Nikona mapicha kwa tenjesi nile kucheki.
Uko west, uko wapi, uko na who, uko na nani. Uko, 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 uko west, uko wapi, uko na who, uko na nani. Uko, 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 uko,
uko, uko, uko, uko, uko, uko.
Cover the face, now na blow the bass. Tusahau your story, Buddha, past tense.
Kwa gravity too different, huwezi ji different. Nasikia ulisele we, wachanga kupretend.
Buwarakisha, kuna mapointi, wa umekawia kama njotia.
Yule boe wajaba, mademo na madiabas. Leo nakata majisu, unajua mini mkamba.
Utanipata by the speaker, mademo na bija. Ish, is that Vera Sidika?
Ndiyo tumefika, wewe zako sisha shika. Kona utila dupe, siyo anasi shika shika.
Uko west, uko wapi, uko na mungu, uko na nani. Uko, 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 uko. Uko west, uko wapi, uko na mungu, uko na nani. Uko,
uko, uko, uko.
Get no.
Dungi ya mbogi mazeni Friday. Dani yanganya miniko highway. Fumzi mechipa mizinga my way. Nakazi meshika baby come my way. Dungi yangiri mazima Friday. Mazani yanganya miniko highway. Fumzi mechipa mizinga my way. Nakazi meshika baby come my way.
Manze tuko lit. Tumeji amina mafe tuko lit. Ndani yambadi na wase kama six. And if you want me baby come taku fix. Na nasikia mko mnabonga vile promise slow down. Miss just slow down. Miko kwa na shodi wako na ana go down. Tujane li go down. Dreams will go see. Trap, 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 trap. Waka morning. Your shodi still here and she still mourning. It's your boy Piero and I'm still on it. I was gone for a bit. Came back still rap. You can't do it like me.
Dungi ya mbogi mazeni Friday. Dani yanganya miniko highway. Fumzi mechipa mizinga my way. Na kazi meshika baby come my way. Mazuki ya mbogi mazeni Friday. Mazeni yanganya miniko highway. Mazuki meshipa mizinga my way. Na kazi meshika baby come my way.
Pull up in the scene kan medunga mbaya. Deep mtani bado tumengara. Drip nimechafua shingo mawaya. Utadhani mina weta tunajuana. Leta mali ndo tutajuana. Leta mali mbali kali kama rijuana. Na kani gaji hauni kanji ni tutabishana. Juniko kazi na si kazi ya kusikizana. Panta mbona jua tupendagi manjege. Kam kwa nyumba na mademo na manyege. Kam jajua washamanga na matenje. Kam nasuwa piga report kwa stage.
Tungi ya mbogi mazeni Friday. Dani ya kanya miniko highway. Fumzi mechipa mizinga my way. Na kazi meshika mizinga my way.
Siro rembo ni makeup. Ni makeup. Siro rembo. Siro rembo ni makeup.
Hello, hello.
Techno.
Mulisema kutakuwa na offer.
Tumekuwa pamoja for a pretty long time. And after 5 years I'm still proud to call you mine. But see you're right easy with the ups and downs. With me going through my break from a boy to a man.
Siro rembo ni makeup. Ni makeup. Siro rembo ni makeup. Ni makeup. Siro rembo ni makeup. Ni makeup. Siro rembo ni makeup. Ni makeup.
Hello, hello, ni Maybelline. Ni Alejandro nda kusaidia Adeline. Mulisema kutakuwa na offer juzi. Ati mutafanya nikae kama chungli. Ati mutafanya nikae Italian wa azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndo tajwama na sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Siro rembo ni makeup. ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Siri yangu when I wake up, I wake up. Siri yake when she wake up, ni makeup. Atoti mascara, lipstick imekaukia kwa sigara. Crop top umebaya pasngara. Swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulagi nyasi. Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi. Nikarembo kana piga mpaka nyole basi. Side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Mabwana mweshimu ndoa mweshimu ndoa. Wana umekona wake mweshimu ndoa mweshimu ndoa. Mabibi na mabwana mweshimu ndoa mweshimu ndoa. Wana umekona wake mweshimu ndoa mweshimu ndoa. Bona nani nyinyi mulipendana, si nyinyi tu mulikuwa mukichumbiana. Muliadia na mapenzi mengi sana, na sasa munadai kuwachana. Manze kudivorce opowa, inafanya watu wagopi kwawa. Pete muluweka, sasa munatoa. Mapenzi mulipanda, sasa munangoa. Nipowa kurudisha love, dani andoa. Tekwa tamstadi mtu kablo ya muhoa. Usitupe mbao juu ya mapaja. Ziki feti utawachwa hukitapa chapa. Huku kule kama manabata. Vipi lao na jana mulikula bata. Kepo chenyu kwa haja kisapotea, sasa mwakipata pata. Mwakipata pata. Mabibi na mabwana mweshimu ndoa mweshimu ndoa. Wana umekona wake mweshimu ndoa mweshimu ndoa. Mabibi na mabwana mweshimu ndoa mweshimu ndoa. Wana umekona wake mweshimu ndoa.
Ni bahati na the council
Madi kwenye trap, Bahana the kanzo, Maheta tunaleta, Nikufunika na
Nikiwa na jaja, Baraka zina jaja, Maheta wanabonga, na bado show zina shona.
Garage noma, ainaga signboard, mechanic mnoma huwa kwa kichoro choro. Mungu ni noma na jisifu, akikubariki wacha jo kupiga mdomo. Si bahati, goma ni meja. Ini mbogi, natambu wachacha. Nikiwa na Mungu jo misogopi warazi. Na nyenyekea mbele ya Mungu shukurani. Kila mwaka mahis na wapagenge. Mukingoja ni chape, kererembe. Weka mikono juu, cheki kerende. Pepo, toka, 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 teke.
Nikiwa na jaja, Baraka zina jaja, Maheta wanabonga, Nabat.
Nimekuwa na mashkaji tunalewa, kakapita kademka menelewa, kakaja faster bila kuchelewa. Mwezi disani nakosa hewa, kakauliza kama na itoba desti. Eti kakolazi kakodi ata guesti. Cheti cha msingi nisende na vesti. Yani nisiwambia ata mabesti.
Asa siju nikagonge nyagi au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna. Asa siju nikagonge nyagi au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna.
Kagachana na meme DJ, kaka mfata mchapi wa kuasilei. Tunajua na kulaga mashemeji. Shemeji we.
Na mwana akuvunga kaunga, akachukua namba kabonga. Akukacha salama kabonda, akabonda kwa chini kanyunda. Asa siju nikagonge nyagi au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna. Asa siju nikagonge nyagi au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna.
Na kwa machizi body body man, aka kamanzi sijui kanani. Kana pita pita body man, aka kamanzi hivi kanani. Mbona kama kila mtu yupo Splaga, body swagi yupo. Boya KB nawe upo. Lady money nae kumbe yupo.
Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe. Sijui
kagonge banana.
Techno.
Mama kamba wananiloa, bosi pene kata paloa. 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 Mako, solo. Mona abi on a daily, mato kolo. Why mona abi on a daily? I keep a distance, I keep a distance. Oh, oh, I keep a distance, I keep a distance. Oh, oh, yo, they're not ready, they're not ready. Step up in the place, they drop the confetti. They're not steady. I've been with that KK9 to my Betty. But money never rule the man. Y'all don't wanna do the man. Pull up in a new sedan. Goddamn, sue the man. I apply pressure on those that I pressure. And those that I texture, that event guy Fisher. Mama, mama, have you noticed? I've been pushing quotas. From a pocket list of raps, I've been trying to flow this. They won't try to flow this. But I ain't rapping for them. They won't try to flow this. It's never popping for them. Drop it like voodoo. Chaka chaka doodoo. From the west to the east, feeling like Zulu. Macho fulu fulu. They love the way I raise the bar to the roof. I be feeling more than a bulu. Hotter than a Tuvan. Run the track like a road run. For some time but we're not done. Keep a distance, it's a mud run. Mama kamba wananiloa, bosi pene kata paloa. Mama kamba wananiloa, bosi pene kata paloa. Mako, kolo. Why mona abi on a daily? Mako, kolo. Why mona abi on a daily?
Kenyazambia kolabo, inevuka boda bila kubonga. Keep a distance, wezani na okwongwo. Si yangu solo nafanya watu wa ghetto.
Ulifutwa jo, unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro. Unacheza na wasupa kumbe wanataka do. Na stories za mangu na kwa bazenga siyo form. Kazi ni kazi, yani kazi Johnny Job. Manzi ni manzi lakini wengine ni pon. Dati ni dati na kwa game in the dawn. My fans kibao ni mewashika kama ndom. Na jina ni Delo, only one kwa game. King of genge, pia Johnny name. Nikispeed wana sing, kisha wananza kublame. Only one Delo, hello.
Anaswaga kamnyaki cowboy, mono wa maringu kishaulo. Anapiga safi ya mauano, unipe namba. Shiribari bamuka, kajengi kameumo kima saulo. Anapeneza mpako kwa taulo. Katoto kamejaza makalio, unipe namba. Kanaongea sweet kichanga.
Tangia keta na shawa dangote Tumanika na waka kamata Katoto guri guri wewe
Guri guri wewe
Kiuno kamejasa vishanga Kanapenda za maua iyogote Kazigo kakuvonja kitanda Katakuri guri wewe
guri, guri.
Maria Rosa e gusokota
Sokota soko
Kipinye ukisokota
Sokota soko
Ibani mbali kino ukisungusha
Sokota soko
Fanya kama waisokuma
Sokota soko
Fanya kama wakalia boda boda
Sokota soko
Subuwa kama kana wasawaza
Sokota soko
Pole pole kama unachuma mboga
Sokota soko
Kiuno mama sokota
Sokota soko
Kiuno mama sokota
Sokota soko
Kiuno mama sokota
Unapaka madoli Kiuno kinenguan na cheche Chuchu dede fuan Hosa mabodi
Kipepe ona pepe Unarapudi ya kimanga manga Ukitembe nyuma nyanga nyanga Unalahaja ya kitanga tanga Nora chura Unawapaki wanga wanga
Baby girl Come ni kupele geriani I'm a flight tunde show ya Rihanna
Nikona do tunde
dina marekani Oh girl Just give me your
number Baby girl, come ni kupele kediani
I'm a flight tunde show ya Rihanna
Nikona do tunde dina marekani Oh girl
Just give me your number
Kama waisi
kama Oh yeah
Kupinye ukisama
Oh yeah Kupinye
ukisama
Oh yeah
Kama wapa
Kupa funny boy
Kama wapa
Oh yeah
Kutoka na nini Wakati levo zako hawafati Mbwa wa uswahilini Tena koko hawangati Kuna marashi mwilini Wao shombo la samaki Ya kwa kunyuzi tisini Zao zinafika mpaka laki Tuna wachoma kama nungu nungu Wanakesha kama sungu sungu Baby Jackie Chan mtundu Adina kuimbi ya kizungu Girl you have that thing and I call you queen Girl you motivating a liar And I'm your king and I get your ring Cause I wanna make you my wife Girl you have that thing and I call you queen Girl you motivating a liar And I'm your king and I get your ring Cause I wanna make you my wife Mommy, baby, cool it down I love the way you put it on the dance floor So clean when you do the dancing, I know I just want beside you give me that My baby, my phone Yeah, 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 yeah give me that So that you want for me
Nisha kasome ya mbali kwa simu basi katande. So baby come close, come close, come close, come close. Yeah, nikusake then nikupate alafu kamata. Weka glasi juu, sikudigi vile club imejazana. Nikudigi,
weka glasi juu, sikudigi vile club imejazana. Nikudigi,
kukubuzi. Kamate hapa kwa pepe glasi juu, sikudigi vile club imejazana. Nikudigi, I said I weka glasi juu, nikudigi vile club imejazana. Sikudigi.
Shakuru kukung kung Benzi lango limeniko mika kutu Limenishika nine sema tumasutu Karibi ya chaptuno nipige mabutu. Ni zungushie wendo, zungushie we, zungushie wendo, zungushie we, zungushie wendo, zungushie we, zungushie wendo, zungushie we. Ntekenye na wendo, ntekenye reke, ntekenye na wendo, ntekenye reke, ntekenye na wendo, ntekenye reke, ntekenye na wendo, ntekenye reke.
Tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, gotta jack off. It's me and Karol G, we let the racks talk. Don't run up on us, cause they letting the max off.
Siwezi kukatana kupenda, na bado na amini, siwezi kukutenda. Kila day bana, mi bado na kuwaza. Umefiltro yangu bado inakuwaza. Kukutext banda ndolepua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulikajana. Ata olize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapo dondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Tony ukipita na maboy, wana tense. Nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Benzi lako limeniko mika kutu. Limenishika nine sema tumasutu. Karibi ya chaptuno nipige mabutu. Ni zungushie wendo, zungushie we, zungushie wendo, zungushie we, zungushie wendo, zungushie we, zungushie wendo, zungushie we. Ntekenye na wendo, ntekenye reke, ntekenye na wendo, ntekenye reke, ntekenye na wendo, ntekenye reke, ntekenye na wendo, ntekenye reke.
Nika holy holy toto nika holy. Nika doli doli toto nika doli. Nimechizi with your love sijiwezi. Niko stenji kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kukufota fota tu kama mbuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika venye club wa wanarora.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Benzi lako limeniko mika kutu. Limenishika nine sema tumasutu. Karibia, 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 karibia.
Imeweza, imeweza na kakienda basi enda na. Imeweza, imeweza na ukibebwa basi bebwa na. Saisi ko right, saitabidi nime left. Chupori vanyo
kuja getu. Nataka kuja getu. Anajua napika gafi tu special. Special for you too. Ewe unanizi maga michechetu. Tuliza akili mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama is, yeah. Two time. I put up my money. You
nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu.
You know I like it.
Nitaka tuendeshe utembe kwa migu.
You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it.
I give you everything when I do my things with you.
You know I like it.
Mama inoka John kope tuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu.
You know I like it.
Nitaka tuendeshe utembe kwa
juu. You know I like it.
Mabari ya toka buza tulifika. Waweke fensi tunarukaga ukuta. Kama mafisa tuachagi ata mifupa. Mifupa chamtu mavi wanashikaga ukute. Bia tatu ila badaye utajute. Kama ulipinga basi leo tunafuta. Tulifuta. Watu wanaruka majioka uko. Viuno vimefungwa mota hivyo. Siku chafu wana boxa uko. Mjama katangaza doa uko.
Mama, ahe, ahe, busa, ahe, apo busa unase, busa unase, vende busa unase, busa unase.
Busa nisha, bazi na jani, busa nisha, banya na ba, busa nisha, nyama wa nyama.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
We had some good times, yeah, we did have some good vibes, man, I'm done with these triggers, going insane, keep stacking these figures, oh, please don't bother me, ain't with that click, ain't got time for these triggers, no,
I'm feeling lonely. Come and hold me. Don't worry about the haters. You're my one and only.
Baby, get my summer, y'all. Love, 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 love. I can't get enough of y'all.
Baby, I'm feeling lonely. Come and hold me. Don't worry about the haters. You're my one and only.
Baby, get my summer, y'all. Love, 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 love. I can't get enough of y'all.
Killing with the vibes, I ain't thinking about no other guys. I ain't telling lies, you light me up, you're my sunrise. Yeah, I'ma ride with you to the end of time, you're ready to die.
I'm in love, there ain't no pretending. Our love is true, better kiss this thing. Our love, we gotta put a lot of respect in.
We are
Kingpoint Entertainment. Tenje niruhusu, half
cast ya kimara goli na ubusu. Kama ni mapenzi ni yote sinusu nusu. Kama my savings baby you know I'll never use you. See it in your eyes in the reflection. You the kind of woman I'ma give attention. Can you say you love me? Jody don't mention. Me and you together is a stronger connection. I'm your African man with the gangster flex. Falling for your rasta dreads. If you ever give up on loving me girl I'll be in dreads. From nigani leo kapo busy neza kuona weekends. Location uneza send I'ma pull up. I'ma buy you I'ma ruler. Fika chakula after that when you get with chakula. Could be one of the ruler. Najwa says yako ya mgunda kwa nakusa press nandula. Line ni refu masponyo vizi malai kupiga kura. Decision ni yako baby jangu ni jako. Anytime utanitaka niko mlango ni kwako. Biku show me ni mekuchizi unadhani ni vako. Confession mameso tu yako natumia sisako. Take me serious the way I take you serious. Always you on my mind. Shika taji they be furious. Cheche ki mwingine kama wewe got me delirious. Damn.
Oh Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Nakuona pale hapo kando ya Champs-Élysées. Ukitesa na kamini yeah. None of my business. And I see you in London, silicone on your bum, shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van Zandt.
Katanisha
hiyo steki ya kota. Katanisha hiyo steki robo saka.
Buda ombulu ombululu. Nikireta burukanga kama kunguru. Manyungu, manyungu, manyunguru. Unajifanya kishasi na ngeso ni kinyaru. Mbona mna nigudhora kwa ndoto. Misha kido kijana wa majoto. Sitambui mi utaka adipoko. Wakiroria ni nambogi utaka potko. Chapandisha turi ushinda kama loto. Manyoto, manyoto juu, mboko mboko. Na mugia diapewe ngafia pate joto. Ajifanye wa mudheru ni mkule soko. Nikumwaka chapcha kwa ubaza masonko.
Arukido, waka, arukido, waka. Mwaki, kuna kitu inabaki. No madamu wamevalia makaki. Skanki, moshi mbili na majani. After this tupatane magizani.
Techno
sada zitolewe parking. Mseke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata.
Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge.
Zimeshika tu makoro na mambuso anatuboro. Kuishika tu bakora mina cheki kama hora. Na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Zimeshika tu makoro na mambuso anatuboro. Kuishika tu bakora mina cheki kama hora. Na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge.
Ati tuko madenge na venye. Waroro wanazungusha vibonye. Na denge sororo inatakenda na ringe. Kunyenye senyenye bigi kaza waka vinye. Ninyonye nifinye zikipanda sana ndege. Nishike nivinye.
Pereka na mo tara tara. Ni wafanye vile nilifanya kina sara. Mamiti kijiti kiboko akikwara. Hamini kidiki kijogo akilala. Mkuna mkunaji kama wili poze. Magame ziko juu za mapinki poke. Design huku tunawa kipoke. Tunabaki denge metowa siri zote.
Zimeshika tu makoro na mambuso anatuboro. Kuishika tu bakora mina cheki kama hora. Na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Zimeshika tu makoro na mambuso anatuboro.
Call me Green Card Daddy. Jina langu ni Banaka. Sawana baba. Kula wake MCs like Sima na Sukuma. Baba, a man that'll cop that check. Baba, little sober, don't beat you intellectic.
Baba, 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 baba. Woody, woody, baba, 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 baba.
Watcha, watcha. Kata, kata, kata. Baba, baba,
baba.
Kata, kata, kata. Baba, haya,
haya.
Matua, tua, tingo plani za matua, tua. Juu uku Kenya ni mata, ta. Neza kulua hadi kwa manya, ta. Setisha, kauna shada adu kuje kwangu we. Wakisha, nosifike kimangoto adu fike umepisha. Bandisha, kani tambakisha, kani nduku nukisha. Kani ndugu tumsatie, apa pana masika. Leta leta zinishike, kana skiza arika. Matika, kana fuko patika, kana turika tika. Nati girl takika, mangika. Ushalewa na umekunyo masida. Gawangoi ako area itabidi umepita. Idi Amin, takutoa tu maganda. Uji Amin, uzitoke kwa kitanda. Tote
ni matraisa unaitwa
baba 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 wodi wodi baba 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 baba
kwa god niko fiti kwa god niko sawa ameni pesa ina mto yako kwa hao tunasifu kwa hao kwa hao uko ndani ndo makao tunasifu kwa hao All of a sudden I'm any blessed to nana. All of a sudden I'm any checky nana. All of a sudden I'm any bless me, checky, bless me, checky, bless me nana. Party after party tuna party tu kwa hao. Ata wakorino wana party tu kwa hao. Wanatachisha kwa hao. Natambua Mungu tu ndiyo baba lao.
Toka ngwari lazima nipige sala. Jua mali netoleo na maulana. Better days ni nilikuwa na saka. Baraka za leo ni mingi kushinda jana. Acha niimbie sagodi kama pasi nizidisha maombi hata kwa sit kasi songi na mbogi mina juwa tani linda nkiwa nae sikosi
Kote kwiti kote kutawa ameni pesa ina mto yako kwa hao tunasifu kwa hao
Kabisha shetani huku kwetu si pesa nilijikuta tu kivyangu si mwanzoni ulinipenda akabisha shetani huku kwetu pesa nilijikuta tu kivyangu si mwanzoni ulinipenda akabisha shetani huku kwetu lakimono kuniambia yasiri nitulie mitandani ukweli ukaukimbia Eti musika ndo shetani ama nikiki unatafutia Ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia Nisijitasi akilini Mbona tulianza bila mapeni Na leo tuna magari Nimekosa nini jameni Sulitakalie marufu Uwape story magazeti Matusi pande mbili Kipenzi cha watu jameni Walitupenda sote wawili ila Lola Yamemwagika haya zoleki Lola Lola Yamemwagika haya zoleki Lola Yamemwagika ba
Gekno
Vitu taepuka ili janga la korona Mana kote duniani ninazidi kusamba Ni wengi wametuacha sababu ya korona Na wengine hospitali wanaugua
Korona imemaliza wengi na wasihi nyote wananchi Tujiweke kwa tahadhari tusije sambaza maradhi
Tuepuke makundi makundi sura sishiki misi na budi Tusisambaze hivi virusi
Epuka korona
Sanitize, osha vizuri mikono yako
Epuka korona
Quarantine